Nimeamini raha ya upendo ikipotea uwakara. Sikutaraji kama leo hii nitabaki na jeraha.
My number one fan, tatizo ni wewe, umefanya anitose.
Wakati bado nampenda, nafsi imejaa upendo wake.
My number one fan, tatizo ni wewe, umefanya anitose.
Wakati bado nampenda, nafsi imejaa upendo wake. Sikujua dhamira iliyokufanya wewe karibu nami. Nafsi inanisuta kwa kumkwaza, hana hata moyoni. Alidai anaenda ili atuache mimi nawe, na mimi sitaki kupoteza penzi lake, nifanyeje?
You're just my number one fan, she's the one and I love her. She's everything in my life, my dreams depends on her. You're just my number one fan, she's the one and I love her. She's everything in my life, my dreams depends on her.
Misijui hata nini nitafanya, mana mpenzi utaki nielewa. Ninakuomba kwa mara nyingine tena, nisamehe wendo na kupenda. Mwanzoni alidai anapenda nyimbo zangu, jinsi ninavyoimba. Akasema angefurahi akipata muda wangu
ajifunze kuimba.
Kumbe nia yake haikuwa vile mimi nilivyodhania. Kumbe shida yake ilikuwa ile penzi ulivyoniambia. Kumbe nia yake haikuwa vile mimi nilivyodhania. Kweli shida yake ilikuwa ile penzi uliloniambia. Sasa najutia ubishi wangu mimi na kukupuuzia. Eti ni sawa kusuwe sababu yupo yeye ndivyo alivyonitamkia. Sasa najutia ubishi wangu mimi na kukupuuzia. Eti ni sawa kusuwe sababu yupo yeye ndivyo alivyonitamkia.
You're just my number one fan, she's the one and I love her. She's everything in my life, my dreams depend on her. You're just my number one fan, she's the one and I love her. She's everything in my life, my dreams depend on her. You're just my number one fan, she's the one and I love her. She's everything in my life, my dreams depends on her. You're just the one that I love. She's the one that I love her. She's everything in my life. My dreams depends on her.
Kumbe nia yake haikuwa vile mimi nilivyodhania. Kweli shida yake ilikuwa vile mpenzi ulivyoniambia. Kumbe nia